kaga hadlaya daafurka mashruuca daaweynta xoolaha ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, xoolo dhaqato, mas-uuliyiin ka socda hay'adda Save the Children, iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Maxamed Nuur Maxamed Cabdiraxmaan oo ah madaxa mashruuca hay'adda Save the Children ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay ujeeddada ugu weyn ee mashruuca loo daafurayo.
Duty uu kaliya xoolo laga daaweynayo aad u kala si indirect ah san helan meel la yeeso cunto oo nadiif ah iyo xoolo meel la yeeso caafimaad qaba oo qoyan. Marka intaasi ay programka ka koobayeen Save the Children kaliya mashruuc oo PHA oo emergency kaliya kala shaqeeyahay, saas oo kale mayba wasaaradda kala shaqeeyahayna mashruuc oo performance leh oo African Development Bank fangaraa mashruuc oo resilience ah oo wasaaraddan iyo kamid ah wasaaradda Line Ministry ga koowaad oo mashruuc sayloonka taamga ah ee wasiirka CTVA ee maasiin.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sandheere Maxamed Iftiin ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeeddada loo daahfuray mashruuca daaweynta xoolaha.
Mashruucan ama programkan hadda aan fadhiino daahfurshay way ka saabsanyaa kambeen oo daaweyn xoolo ah 2500 qoys oo ugu yaraan ilaa 10 kun oo neef la ka daawayaw iyo ka saabsanya sidiisina la dareertaan xoolaha Soomaaliya gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed xoolaha aan ka badan way dhagaday dadka reer Koonfur Galbeed. Xoolana way waa intaan hadda inta fadhiyeen haraabta ama dhacaan hoola ama hilib sheehaado mise caanidiisa haado ha isticmaalnay. Laankii hilib sheehaan isticmaalnayn caanidiisa ha isticmaalay. Haddii caafimaad aan qabnayna una dhama xanuunkiinii yaan mataabada wal indhaho waana aan hadalaana intaa la ohaay aan lahayn oo haddana iyo waa la faday inay la daaweyo. Dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha dhakhaatiir lankiyar baajiye lanka kala mastareeyo dhabal baajiye inta kala mastareeyo in diyaarsan daaweynta xoolaha ama tallaal haaday ama daaweyn haaday iyo cudurrada ayu nooc oo ka abtirsadaa xoolaha bakadhiyaw dad korku haay oo noocaas neefka hadii aragaan korku sheega miisku faal leeyahay oo aan arbiyay sinimu wayna diyaarin ayeen inay engadeegaan shicibsho iyo deegaanka bulshada reer Koonfur Galbeed programkeena neem furunye insha allahu taala wayn ilaahay ku rajeeyay inay dhakhaatiirtana way faday oo kala dardaarmo inay waajibaadkii la seegag madaysa ha ku bataan labaad ilaa taas maalmood oo ah in adeegowga bulshada oo markii hore isagan teeganayteen wacyigelintii iyo daaweyntii iyo sadhow oo dadka xoolaleyda ah isan ka dhaga nuglaadaasaan.
Mashruucan ayaa socon doona ku dhawaad 20 maalin waxaana lagu talagalay in dhammaan xoolaha ku nool deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya inta laga gaaro loo sameeyo daaweyn guud si loo helo xoolo caafimaad qaba.